kachiri kachiri hey kainama kainu katukiwa wawiri wawiri tumejibana everybody say asina nyima baby mo come on asina nyima baby mo unaweza ukasimama tunacheza come on hapo 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 come on hapo hapo siwani twende utamkolea aprokoto tingali tingali ndani kwa moto nitamnyongea msokoto temesumu kali kama komboko hey mapenzi yananipa shida
shida mama
wow ni donda liso kwa natiba
tiba mama
usije baby kanicharanga kanichambua moyo kakaranga nye baby kwenye msongwanda senda gingenge ni kakanga unateke nyaga ukinyonga sarome
unateke nyaga ukinyonga
unateke nyaga ukinyonga kweli
unateke nyaga ukinyonga
tunaimba nini orera kurubane
orera gambe
orera nasari ya watika
orera gambe
we nataka nione hapo tonde tonde aya aya wanangu piga piga makofi piga piga wanangu piga piga kwa wanangu piga piga sikia twende sing takuonga figo ni kupena moyo baby mina wifu wajifunze uchoyo nyuma nilikotoka nilikuwa royo yaloni kuta noma nimekoma oya noma mapenzi noma oya noma yalinipe tune wote eti ni muda wa kuenjoy sasa oya uko nyuma yalininyanyasa isapungua mpya kurasa tuzaina tuibote sasa wadamu lisilo na meno
na unafanya moyo unaomba
eti ya saukute liyo mweki wemo
na unafanya moyo unaomba
sing nikupe mapenzi nikupe vichenji kipia umpati chakuonga tembo tuye tango bando tikso tunaimba ti sicheki na wawoti
na ulinda wangu moyo
nyi wengine viromboti
hawawezi kunipolo
misiruki na wawoti chi
na ulinda wangu moyo
yeah. Nyi wengine viromboti
hawawezi kunipolo yeah.
Hey, kujana kubane wayo wayo hey, yana kubane wayo wayo
wivu
wivu